Unakusanya virago, unataka kwenda zako. Utanipa mimi tabu, wewe ndo furaha yangu. Nitavimisi vitamu, makisi ya mashavu, wala sipati jawabu. Nitaishi vipi bila wewe? Shondoke, mitali, sinchoke, mitali, shuffle in love, mitali, no. Shondoke, mitali, sinchoke, mitali, shuffle in love. Nauliza, well is love, well is love, uloni pa before. Nauliza, well is love, when is love, uloni pa before. Kosa kipi ukawafata marafiki mpaka nimenyang'anywa kiti, mbona bado niko fiti? My love, sijawahi kukuchiti wala kukutemea shiti. Umetekwa ndani ya city, unaniona misifiti. My love, shondoke mitali, sinchoke mitali, shafoli na mitali, no. Shondoke, mitali, sinchoke, mitali, shuffle in love. Nauliza, well is love, well is love, uloni pa before. Nauliza, well is love, well is love, uloni pa before.